trendybeats.com.
Hey, 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 hey. See, I got love for my babe. See, I got love for my babe. I can't live without her. I can do without her. Cause she's like that candle in the dark. The way she smile at me, gaze at me, I feel like I'm the only bird in the sky. Love in the sky, love in the sky, love in the sky. Love in the sky, love in the sky, love in the sky. Let's fly high, let's fly high.
Lizaliwe lungifai, ufry nifry mimi. Nasonja ndaye badaye nkachaye mimi. Mesha kwae, pressure fine, jokai nami. Wezesha ngaye, chezeshe jaye, osai nami. Skia, usiaribu ibati inasibwe se. Mzabibu nkovisha almasi so chibu de. Unanambia utulivu kwako ni vivu. Na upo likizo wivu, hawezi kunjibu hivyo we. Napenda hana ukinge. Naweka utani na tamani usishinjane endelea. Misino janja wala siri ma. Simtose FAD, pasina viganja viwili, ah kofia zili. Nifanyo ne boss, nipe ma deal deal. Nifanyo njikoshe, nlipe ma bill bill. Nifanyo si choke. Okay, feeling I feel feel. Nifanye tuwe sote ile for real, real.
Love in the sky, love in the sky, love in the sky. Love in the sky, love in the sky, love in the sky. Let's fly high, let's fly high.
Unafanya nibaki kitenzani utadhani na klinomania. Nibaki ndani mtani naonekana mepania. Dirishani sauti flani sikiki unalia. Tumisiani unite laskulishe bamia. Hawezi nitoa steam mavitwa dim. Ndo unatoa ni kitu po kwa muhimu na ni muhimu kwa mtu poa. Unakili ulimfata ukaramba dume. Mkokoteni ulo kutaka hawendi paka usukumwe. Nifanye ni boss nipe ma deal deal. Nifanye njikoshe lipe ma bill bill. Nifanye sichoke vile na feel feel. Nifanye tuesote ile for real, real.
Love in the sky, love in the sky, love in the sky. Love in the sky, love in the sky, love in the sky. Love in the sky, love in the sky, love in the sky.
More music on trendybeats.com.